cuka cukala ngal min joti on kala do bawdon tawede le malife mangal mudun alan nay lewru jume de joddi do Ousmane Niali Buli no badda
alhamdulillah barmi sendi
ay wo hono birte no cakiti yontere fu kabaru di kertente do sukabe jokol wombe le leedi di sembe kabaru di hod jogida ton
e jande kreduji di to bafla beto imadaraji anan gonde wadde ton timmi jati hollitinde kuteji e torraji yagol njola le cuncunka sukabe hewbe gelle to mora e sidi be la payota de bafla be gonde e hollitede kabaru minima gen kala hala tawe gol suudu bibe rewbe tawe gol suudu nafa hedi woni e mudun yogabe andi be kabaru finatawa kay kolitivide no fundi e dum wonde buytaade bibe rewbe ko sabede be mobata koy mabbe nafa hedi woni e do mudun en keban jaabu le journal actigen gal entimen ran kabaru ji haro kelde
to kabaru du puddato da hali woni imadraji gondude wadede fa pammina sukabe on torraji ko tongi do witta witta sukabe do chunko ko wala e seriya
e sukabe hewbe be gelle to mora sidibe la e bafla be ko litama kuteji gondi e yagol jolaare le chunchunka
wabbe odo gol dum woni fedde sukabe jukol dum no dirta association des jeunes pour le développement de selenke ni abama ko kambe ngadi do imadraji
le di madraji be kulitim hore be sukabe nono darano golleji ijin ngaji do le cercle bafla be ndarte sukabe ndenta gollida ngada golleji hono electromécanique plomberie géologie topographie et conduite dans hono donugol mobilage mawdi fa wadde no ande kesde tinno kuncina dum hore golla dum en e laji jabi kayono hore je AJDSB o notegel landi Moussa Besidbe kadjar meden gonda bafula be
lo jotu visé fonda mudun yu beden famu yimbe le ma daraja mandi mi kebi faminde ko buri udnyaro yimbe ko buri no chaban jegom yimbe le famina bangal yewtire dirado e bembe andede tanno hewbe nafturbe e odo wattu famin gongol tagal halirde ndemin landini do ko war mudun bami anya huntande hore projet ji nafuji jogolbe
précédemment évoqué
fedde no dit association zin dynamique le cercle euro so yame be gonde wadde imadraji do to gorgal fedde CSRF gonde tonde kanyi arcade sidafa pamina jamarnde jawyol hono hani yewtirade ko he mudun yalla sawa nyaw sida o
e le o golle be jotto le gerengaji sukabe do njewtata du yalla be pamen dum en torraji godi o nyawtino ndento e makudu njaajewo yaldu o wala e mupen
ko dido golleje puddi yottar nyalawmo hande o be bihi ko buri sukabe jokolbe tem dron kanyen je jewtiade ko he mude yalla no chaawi o do nyawna chaawa kedde mo kanko noddirteedo humanitra wore o yo kanko lami der do fedde dum won to yoro soto ko masifi do hen
le dépistage
pour yewta godi yamu mi ngatta hakunde girengaaji den min takibide jokolbe jaati nyahanom sisraf hinnaade dum denno do faba akat da min baawi joni yaade girangaaji di waajade be no haaniri holtinde be hinnaade dabareji irantourdi faanda o yalla kala jokolle virusu na anda no wurdi bangal mudum yalla habude oro nyaw o
grave maladie
nyaali buli tamar andi hoobe e yimbe le gombe le leedi di sukaabe jaati won tampube nyaw mo no dirta nyaw jakku jakku o
e wallahi non jaati baro holtam wede o nyaw na hada yogaabe kay jaati jukkinde jandi mu en fatima
non wori be mbi sukaabe soobe o do nyaw le temedre fu chapande njoyam be kepta yottinde ndee jumudun yan dun latik sababudu so wobbe antonayiro hono kabbaru gollirde juude kanye ko nande mudun fa kebe famtar kedde mo kanko no dirtede jaminatu may gawo goto e chawdo o do nyaw ko masifi do hen hono worri e gurdam makko
alhamdulillah mi gasa ganga jena tike kay nayi
jawara nyaw o hewi san jonkay mi wasifi kadle nyaw hande denno sede sede kebam hen yona fi ko mi nyago sene do ga sella tan asella hani humkita jamarande wiide asella den asultan fasa asudiki taklima walto tago fi
ngeshi bara wore ma no kalali
dun nabtan yewtere meden no dirte minimaga yewtere meden no dirte minimagne en kalan hala hono yella jomun tawamo yuccuka nonna wana dum beten nyaadi buli
andimbe finatawa kolti wiide biddo debbe tawa masudu wana gorfu wadni wana gurum wadni yo nyaaju mudun non e ndima ko mudun faabe dure fam kaden mamadou samasiko
je dun dural na heewi sanne do kabaru tawrede sabi ndokobe kabaruji jamarande e hore mudun lati sababu hakilo surbabe tawrede de wala do dari nafa fuf wala e mudu tawrede den na jogi non nafa sanne le leedi mendi ciagal kutumoji surba landur gol israabe be buri wadde yo tama o tawrama hande ne hono kabar mudu wurri zaman hande o tawrede jettata ki sanne bangi goddo dun on taki wide surba be bawna fe ko mabbe batte no hakuna mabbe worbe wurri wakko juno den na surba tawrama tan hakuna mabbe dun do kay na hani bangal jokol be goddo fuf mi jumudu so yogabe holliti habande debbo tawrado buri nafude wobbe kay holliti wi lato tan debbo pamo ko jidda teddinoma teddannabe
nu quand même
minen jokkalobe rewbe tawrabe min kasindini sabi sino do hurtini debbo tawrado yi holare non min kay hakilo am debbo tawrama tawraka fuf wana fi wajibdo am buri tan be pamo debbo jabalo hakilaji am teddino hore mudum no teddino ko
respect
tawrade yusufa nedi dun ko holliti rose jakite kanko teddinowo amondirbe e wimako hisude terde mudum hore mudum joomu wadanta tawrade no hulta wide joomu hisi hore mudum o salki wondude kala mutaba wana sabi gorko debbo tawrate yuburi fuf sabi hore mako surbabe hewi gonton na joppa ko mun enni en ka nyande kutugum mabbe di be nimsi tan sonne sabi yagande yoduma e do yibe galle ma woni denno andon tan sakrabe halaji o do gabar o timmata
e mbiyan kanko Mamadou Sama Seko o jarama sanne wattu june en jarono kabar tarikiji meden ka dum do le baliri leddi ndi anda sanne Ousmane Niali Boule so bami fa debba nata e dewgal ko buri hewde fu ko be defanta dum ciofe ko hono be birta dum
bamarango mbiyata dum kono boli che ene anda dum sanne milumide
non wori jati Ousmane Niali Boule ko be noddirta kono boli Seko dum woni be defan dum hollitindi wiide homo fana jogi no defirta be kokka dum suka debbo wakkande warta fa hurtonde hurwon nafa mudum hurwod so be ngada dum nyalawma hande tam idon heddi fa kebben famtar kebben goto e dum do to rewbe lebe ko sifi do hen
sukabe jabata non fi hinade lende kamba dum balli tati fadde kutumuji jambaje o nanete le garwal totete chafaje yalla o mo buitro sembe den neamu ya hewtete jamma kutumuji mako den jambaje gorko o tampata fi e kabar mudum den no debbo o nyaminta tofe ka o jakata fi giede ko buri hewde tofe tati sorete
dum nabata en birki sembe chaldi aywa dum woni kabaru birki sembe chaldi o do kabaru gotan jogini den ton suka meden be Niali Boule hollitindi wiide dum woni aman nyanga won boto ngado nokku no dotete maison de la presse do leewi on ternde fa pabo mo hono tida laydo jogi nyaloma hande no
e non jati fa e pabo mo cagal ko haifa wiide yangoji ngadam e kulti wiide jodon pene baleje non nena bibbe malifu anakani fa ba dema sabi o dum wala golle makko e bon acirani kabaru jidi
non jati biriten do kante kabaru jidi kikida handen suka be joti be kala baawi tawede le malifu e gal mudo en biya fadi be jafi eno konno dandirno do e sedde yewtere meden noddirte tous o grande waran yo wo e examen ngati di